family. Ducks. Kamane tufikie umri wa mabab, heka heka na maneno yawe sikupe tab. Mambo yananyooka zaidi ya msuru wa siafu. Acha watangana njia wamalize viatu. Wanaocheza rafu tuwashikiche adabu. Wazingu aji wote wape zambavu. Tuliza kili mama, melisi ende mlama. Tuache kwenye mata, wabaki wanashanga. Nyota yetu ishanga, hakuna wakuizima. Makopa yametawala, chunga tuslambe joka. Ukidondoka na kukota, you are my medioka. Utamzedia bazoka, kukupenda sita choka. Makosa tunarekebisha.
Japo kuna kweli, ila chunga zao nimi. Chini tuliza akili, fanya yako tathmini, wasije kukuingiza mjini. Kuna kweli ila chunga zao ndimi. Kaa chini tuliza akili, fanya yako tathmini, wasije kukuingiza mjini.
Wewe na mimi, mimi na wewe, tushikane milele mpaka waone gere. Mambo ni sare sare, chati za juu tupae. Kila mechi ni ushindi, hakuna sare. Achana lopo lopo, sikilize yao maneno. Giri kusaka money do.
Japo kuna kweli, ila chunga zao ndimi. Kaa chini tuliza akili, fanya yako tathmini, wasije kukuingiza mjini. Yeah.